dajimsafi.com.
Hey, I want a man, want a man, want a man, want a man. Hello. Ukijipata wana jilase. Oh ya masela, watu wana visa se. Yani visa juu ya visa. Wamezali wana jilase. Ukiwa juu, 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 hutapigwa maju ngungungu. Hutapigwa juu, 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 juu. Hutapigwa juu, 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 juu. Na ukileta uku, ku, ku. Hutapigwa kwa juu, 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 juu. Hutapigwa kwa juu, 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 juu. Hutapigwa kwa juu, 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 juu. Zombie sama now.
Kama tupo bongo maniga. 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 Kama tupo bongo maniga.
Lekase tepe kao fela banreta. Kase benza li pizi la seba. Ha, ripela ribusa. Banale muna kipela kikusa. Na kiticha ibi le kerula. Ha, shapa pogo mani. Ha, pogo mani. Ha, lina le muna mani. Ha, pogo mani. Ha, lina le muna mani. Pogo, ay pogo.
Ngoma kali kutoka kwa DachiMsafi.com.